AmadZenbury.com. Super vibes.
Masimunga chinene Tima wanu wazaza nikaduka Muziwe ni Yesu mumasulidwe Ye mwe mutindi woyere kedwa yo Ama sankabwino wocheza na wo Omuta isanta wisa wafuna Halimba nani masompenya ake Mukuti simu nyengerera muntu Sono ndani ya nyengerera inuyo Mutisimu mawopa aliense Sono ndani ya mawopa inuyo
Putondi nuyo, madugi kwa inazika bwino kare noka
futonde nuyo
www.amadzambiwe.com.